Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
You're a man.
Amen. Amen.
Hey, amen.
Amen. Amen.
Hey, get a amen. Ke phele le ditoro tsa ntja mme. Ke tshore ke modimo a ke wa mme. Ke tshore le badimo a ke ka mme. Amen. Amen. Ke phele le ditoro tsa ntja mme. Ke tshore ke modimo a ke wa mme. Ke tshore le badimo a ke ka mme. Amen. Amen. Ke phele le ditoro tsa ntja mme. Ke tshore ke modimo a ke wa mme. Ke tshore le badimo a ke ka mme. Amen. Amen. Ke phele le ditoro tsa ntja mme. It's where I give my dimo and you want me. It's where I live and you want me come me. Merwan kutana Tina sa pupala Mamfuna sa susama Odimu rafufama. To the top I'm superman. To the top I'm superman. Merwan kutana Tina sa pupala.
Sa pupala.
Mouthfulness na
Susama.
Odi Murafu for man. To the top I'm Superman. To the top I'm Superman. Modim gao kopela nthi bile di bat na ke iphilela mfakele nemali thanked out thulela ukhethe di bat thanked out thulela ukhethe di bat modim gao kopela nthi bile di bat na ke iphilela mfakele nemali thanked out thulela ukhethe di bat thanked out thulela ukhethe di bat o mobos ompakela musad na rdut arrenu li di bat o mobos ompakela musad na rdut arrenu li di bat modim gao kopela nthi bile di bat na ke iphilela mfakele nemali Hank out to Lela, Ukota Divide. Hank out to Lela, Ukota Divide. Rita, Ashe, Lekai, Rite, Mouthful of Sky Soul Summer. Mouthful of Sky Soul Summer. Amen.
amme. Ke phele la ditoro tsa ntjamme. Ke tshwere ke modimo a ke wa mme. Ke tshwere le badimo a ke kamme. Mare wa nkutlwela. Tsena sa phufala. Maufuna sa Jesus ama. Modimo ra fofa ma. To the top of Superman. To the top of Superman. Mare wa nkutlwela.